Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Niko kwa streets na mamita, tuko lit na pianika, tuweka marini. Niko na business afisha, izo beef kuna chachisha, nika sheshe. So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Se punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe. Biti na gonga prop na baki na unguza madebe. Paskafi bado niko inje ni nasumbuka na njeve. Teje nilisaukeja na jua wife asha chunguza ma message. Rat race teke teke niko on toes niki navigate. Mini gangster we bado nangoja ama bitch wa kuvalidate. ISIS leader venye zima beat na sitaminate. Convict kaji waje nilikuwa inda mizimbili isi story mwezi karilate. No wanda siya tufanani ata kidogo. Opuondo, bonga shonde, wene vile minda kuchapa kisogo. Uliza kayole gade, mini rasta ni bobo. Mini hustla ka Nairo mihoko, nipate WhatsApp ni kichat na kabogo. Miaka ni date na budako na niite fadhe. Rada ni chafu, wapu kikambaya na kuchape. Tukienda kutiko gade, minda kuitia kate. Angalia mbulu, uniambie ni akina nani wameshikilia maki.
Niko kwa streets na mamita, tuko lit na pianika, tumekam na rende. Niko na business afisha, izo beef muna chachisha. Nika sheshe, so punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe. Punguza kasheshe.
Kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.
No smile for the cam and I'm never in the right mood. Ask about him in the hood, that nigga Kali is a tycoon. Cross me kao jipendi guarantee you gon' die soon. Talk proper don't aku wana danganya nikisema pesa zangu ni za iTunes. Juniko Spotify na Boomplay. Na bado disappear selling music Tuesday to Tuesday. So why you debating but who's paid? Mina lipo pande zote nyubadu mnanganganya ya 2K. Rockefeller I'm the new J. Blue ink is the label usipime tuko juwe. Na wakunyo kama Kool-Aid. Punguza kasheshe ama ugeuzwe kichungi for it's too late. Sura ngumu utadhani kalo manzira. Kau taki majukumu gade basi vampira. Vile mi ute mamoto ute dhani Godzilla. And we all know that there's only one killer. Comprende, we don't pretend. We just pull up your crib and then choppers are loaded. Comprende, we don't forgive. We just shoot out your brains and I swear we gon' love it. Ain't no verses for free, nigga. Work on your budget. 160 on top and there's nothing above it. Going psycho, gotta get these demons to stop. They messing my head up, I'm crazy, believe it or not. Snitches get stitches, it's better you flee to the cops. Despite my condition, man, I'm still the cream of the crop.
Niko kwa streets na mamita, tuko lit na pianika, tumeka mnarende. Niko na business afisha, izo beef kuna chachisha. Nika sheshe, so punguza kasheshe.
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 Kasheshe.
Kasheshe. Niko kwa streets na mamita, tuko lit na pianika, tumeka mnarende.
Umeka mnarende.
Niko na business afisha, izo beef muna chachisha. Nika sheshe,
izo zote nika sese.
So punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Hey.
Punguza kasheshe.
Se punguza kasheshe.
Punguza kasheshe.
Kasheshe.
Kasheshe. Punguza kasheshe.